Minisita ebyenyigiriza era budde abakulira amasomero ku muze gw'okugayaalirira okwayobonyera obw'abayizi bwe bajja bakungaanya mu kibiina mu nsoma empya ya Competence Based Curriculum. Omwanditsi omukulu wa minisita ebyenyigiriza Kedros Tulyagyenda ategeezezza nti abasomesa bano budde batatuusa mirimu gya bwoleke egikolebwa abayizi wa work project, abaana tebajjanga kufuna bbaluwa ya siniya eyokunoba siniya eyomukaaga. Yabadde ku mashe ground eruwa wa Musoro gabadde gatandika okusunsula abaana banabegattako mu siniya eyokutaano. Amasomero agasinga mu gigawanisa obubonyero oba wetaawo bwesalira abaana balina okuba nga bafunye okwegattako nga basoma amasomo ga arts ga science, bayitawo okuba nga omwana kiri yafuna S3 oba ate aba art wakiganayo A za mirundi ebiri. Akwira ebyensoma ku minisita y'ebyenjigiriza Henry Ssemakula, songa zino yazitadde mu Luganda.
Kunganyizibwa mutambu ng'abamu tebabuwaayo abakulembeze b'amasomero, lwaki tebabuwaayo ng'ate buvaako abaana okubanga bafuna results ez'ebitundu. Asuubizza mu kwogera kwe nti agenda kulumba kwatagana ne bayitisha abo era bajja kuweera ekibonerezo aba batatwalayo obubonero bw'abaana abo kuba bafiiriza abaana. Mumubuuzizza ku nsonga ya lwaki abayizi beeyongedde nnyo okwettanira amasomero ga sayansi era azzeemu n'agamba ekyakirabanga kirungi kubanga eggwanga lino lizze likubiriza abantu bonna okusoma naddala ebyo ebikwata ku sayansi.